mugoberere onungamye mu mbeera zonna
mukama wake di bwentyo nkwebaza nnyo okumpisa mu nzikiza nze bwotyo nonjuna mukama kankwagale nnyo bwentyo nkusute nkubunya mawanga era nze kankujulire kwebaza ebyo byokola amawanga gakuyimuse osaanira okusinzanga bulijjo
bwekuyita mukama ompitabe ne bwe mba ngudde onnyimuse saba nkugoberere onungamye mu mbeera zonna kuyita mukama ompitabe ne bwe mba ngudde onnyimuse saba nkugoberere onungamye mu mbeera zonna
bingi ebinjolekedde ate nga bisomboza nnyo taata saba obiwugula ebyo kubanga ndi munafu nnyo ndaba nze kusaba onungamye mukama nkole by'oyagala entalo zinwanire kubanga z'amaanyi abalabe bange bangi
saba ompe obukuumi bwanneme okuzikirira
mukama bwe nkuyita mpitabe
bwe nkuyita mukama ompitabe ne bwe mba ngudde onnyimuse saba nkugoberere onungamye mu mbeera zonna bwe nkuyita mukama ompitabe ne bwe mba ngudde onnyimuse saba nkugoberere onungamye mu mbeera zonna
balina ennyike nga basula njala bambi abandyo kwambala nedda nze kusaba okabirira obulamu bwabwe bafune ku ssanyu bafuule bamaanyi omwoyo wabaluŋŋamye bakujulire mu kwebaza okusanyuka n'essuubi biva gy'oli
bwe nkuyita mukama ompitabe ne bwe mba ngudde onnyimuse saba nkugoberere onungamye mu mbeera zonna bwe nkuyita mukama ompitabe ne bwe mba ngudde onnyimuse saba nkugoberere onungamye mu mbeera zonna bwe nkuyita mukama ompitabe ne bwe mba ngudde onnyimuse saba nkugoberere onungamye mu mbeera zonna